studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe hede be studio tamani o do sa yo saki mo do usman diko halanton kabaruji gondi do de jodi men zone de la presse ila bamako gubal kessal no dirte ngal gubal pabo tongal arsilama ko arsilama en fu andeni yo kanyum wadi masiba bulli kesi ka soldats e mari sapego keddi hen ka yo agence leydi mauritanie no dirte ani andeni o do kabaru yoga seba hakkilo en ka andeni hakkilo hebama hen hebanga hen go yo famande gube jiadin koje gondo lesa de fu ana martondiri kumpa tidal ana way hono hebama huntike du ley tidal ana way hono huntike le ngalure tumbutunde non d'accord de gube de nanguno do le ngalure de fu de joppiti bete hande sejia non wi kana natine eli dabarde yernde ministre haro chalde leydi meden wi wirfinta jungo mudu le dabare debami seo hono parde fedde balon mali biro jodoto biro goddo jo intata fen darantodo jogala balon mali pade fu huncade yo di ngoni sembe kabaru di men jogani on bismillah modan e do studio tamani gubal kessal jiadin koobe noddirte ngal gubal paaba tongal alsilama ko e alsilama moobu galdu gube kewde le sahel andini yo kanyum wadi masibe ka soldats e mali sapengo keddi le mudun ka yo ani agence leydi mauritanie tammini en o do kabaru nyande alkamisarnde yo adan e ko ngal do gubal noddo bilingal du e alkaida o magrab islamique andini yo kanyum wadi o do bonande keddan no moro waygalo fa fam beedo
oɗo bonanda ngaɗɗo nokku noddirteɗo ɓulli kesile wuddu leydi meɗen ndi joyi lewru mars joni woni arande ɗeɗo guɓe jaddinkoɓe kawritinɗe ɓe mbiya ɓe gaɗi bonanda ɗum waɗi ley yontere ƴaɓɓinonde walde nde ɓe noddiri ɗum walde mballoɓe alsilamaku kanko iyad agali e moukhtar ben moukhtar mo leydi alanzerie eɓe leydi ɗo fedde ɓe mbi ɓe mbari ko yata minitaire ngaɓe sappo ɓe bonni kaki ɓe jaadi e kaɓorɗe ɓe mbi yimɓele mabɓe ɗiɗon tan barmi ley hen ngal ɗo guɓal mbigal pabotogal kabaru alsilamaku ɓe kolli vidéo ji mabɓe le oɗo wido aɗa yiya hen iyad agali kañe laamiɓe gubal almourabi tun e kanko mbajitoɗo noddirteɗo hammadou koufa ɓe furduɓe kolliti wide akmiɓe gondi ngal ɗo gubal ɓe fu ɓe laɓɓini kase ɓe mbi akmiɓe gondi micciteɗen wide kamɓe nanguno saha leydi meɗen ndi le hitande 2012
yoga e seeɓa hakkilo en ka andini ko wawi latade waji hen ko yo famude tan guɓe jeeɗinkoje gonɗe le sahel fu ana martodiri kumpa ngal ɗo gubal kesal moɓigal ana hono yaafinana ɓe ɗuɗu waɗa watta hono golleji mabɓe fa warde hono e yaɓude ɗo ko yaawi yaafide yaɓude ko yaawi du le paale kewɗe nenno kanko Serge Daniel balli fiiɗo dewɗe andi anduɗo du hono kabaru ndenago wonko haade Issa Fakaba Sissoko keɗɗenaka ko Oumar Waygalo faccitani en
ko ɓuri fu nafude ni e hakkillam ko hani martinede kumpa yo bonandaji ɗi akkimi wondi e gollude le lefol sahel ngel sa ƴeeyo ɗon guɓe pamare noon kamɓe gondi e wadde bonandaji le leydi mali niger e burkina faso ko ɓuri fu martinede kumpa yoɗe guɓe pamarɗe gon e ley ley gollidoje le katiba goto min sa landiki kam mi wiyam wala fu ko ɗum woyltitta e hono bonandaji ɗiɓe gondi e wadde ɗi min sa landiki kam mi wiyam wala fu ko ɗum woyltitta e bonandaji daji mabɓe ɗi wattu joni hoɗo waɗi soɓe cuuɓi oɗo neɗɗo malinke ɓe ƴewan yallah hono ɓe kaani nawtira demo saabi de sa ƴeewi kanko ɓuuri wawde tenan deɓe sukaɓe jokolɓe le leydi mali ndi yo ɗum ɗati goɗɗi kasen ɗi yimɓele woɓɓeɓe kerdirɗen gondi e yaltinde fa hannden fa ɓe kollita wiide jaadinkoɓɓe fu ley saha leydi mali ndi ɓe ɓuuri hewde ɗum ne ɗum wona gonga fa hannde jaadinkoɓɓe d'accorde mabɓe le lefol sahel ngel le leydi alanzerie noon
kala ko jiɗɗon famitade poɗe fayde be maɗam e Facebook na Twitter ɗo studio tamani pamralo waɗi keño tumbutu hakkude gueɗe ɗe fu pabatoɗum du joƴƴinde laamuji hakkundeji ɗi guɓe joguiɗe kaɓorɗe ɗe joppiti hono d'accorɗe ɗe nanguno ɗe fu beete hande le ngallure tumbutunde sejia noon ana nangui hono bokkiyat nokkuɗo hakkude muɗum e ngallure tumbutunde yo kiloji jeɗɗi nde holliti du kana nde nattine e ley dabare deƴere nde wonko keƴaɗa men Alou Seyni Alhaji haali keɗɗana ko mumdise nde bu faccitani en
caggal kaldal ɗi ɓe kawri do yoppingol wattu wiite d'accore gonɗi do laawol aguni e asidi ndenon ɗum waɗama beete hande d'accore gonɗo do laawol gundam ana joni e juuɗe fama en sordasaɓe mali ka kaɓotoɓe sejia ana dari bange d'accore bukiyat fa joni ko sejia tewtata yo be ngattene hakkile le golleji dewral ben chalaki jo ingola lamuji hakkuneji le kaldaldi be koliti wide wailtere wattake le inde talkuru jo ingola lamuji hakkuneji be ewata no yimbele sejia mbawi nature hen kiki da ko kawrital anahani wadede salla be kawra do wattu keso jo ingol lamuji hakkuneji
tagal ko biro mari mawdo balom dum o mali o barano ko biro lontoto tafen boyata joinede e wi ministre o biro hedanta fay goto du e himme hore mu du gollita nenno ministre o wi fay ko FIFA andini ko watta se o wirfina jungo makko o kabaru andinama beta hande de o jodudino o yottido be kabaruji de kanko Amadou Diarra yalkue tendino hono ministre o wonko haldi e Hamadoun Maiga kelden ko Ousmane Niale Bouli faccitanen
la crise du football malien
wala footballo dit Allahji balom mali jogi hande horebe hewbe ngatti hunuko mun fa dum hebene jogal ka dabare fu hebaka di ngadani leydi ditti Allahji tawti ditti Allahji goddi ono rafi denaw gondo ko yaata dubina e joni nenon kanana accude ditti Allahji kabaru balon di tawta ditti Allahji joni ko watte fedde hakkundere joine lamatonde fade biro o heedintinede himbe kanbe lamade e de fedde be anhande himbe kawta dande fay goto gollobe no haniri fa ditti Allahji di kebene jogal kumantobe golleji di fu fa do biro keso o jodi FIFA holliti ministre kumunido haro chaldi o so do dabere munde ka holliti kanko dum o baminde dabere so itata ko do mun kanko andi ko wodi e mali kanko andi ko wada FIFA wawa do itudema e dounde dabere do inde mali o gollirta nenno kanko wa wiide fedde hakkundere joonte fa darono itti Allah
l'équipe de gestion du football malien
Mali wara mobe de batu jewde sappo ene yaade sappo e jewle euro mars batu do tiida laaji tongidi e rende fina tawade men wattu walde yo biro UNESCO andina o do kabaru ko yidunde yiduno e yettunobe kabaruji de baton batu o yo hono waddedu tottere golle le hono jaabuji kebaadi e le mo'in tingol nokuje finata kewde bonnaade fa wadde dewto mali kidde puddono dum du tumbututo ila hitande 2013 de ko buri hejaabe temedere yoobe le leede sappo je kawrta e odo batu kanko Moulay Koulibaly goto e horebe darani do kabaru batu o wonko haldi Assetou Kanté keddena mumindi sendegu
cette conférence est d'autant plus importante
tangala ana jogi nafa sabe de dum latoto sababu hokkude kabaruji do golleji ngadaadi le wakkati arandewal bangal mo intingol e fejjugol tabayji ingana tamadi kani e kake ndokka di gollirde kumani do finataweji ami buri fu golleji mu ana wonno do jate nyenyal mo iniral kanyu e finataweji bonnadi le regionaji sahaldi tumbutu e gaaw le wakati di dobal di golleji njottinte min njottina golleji mo intingol e fejjugol no kule do finataweji di resete kanyu e janginde bale godde to kumani be jogalal no kule do
hono batu dokkondiral hono hakkilaji du do basa hakkunde yimbe le ke masenalo jodi ma beta hande le janginirde mawnde noddirte nonde e jabbade fast nen batono yomu yo famande ko waddondirta satu fu hono kambe marobe dabaji e remobe be hore je batu o holliti wattu wari ko dabare tedagol ano filitane fewjane du hebe yalla ana yafina hono yirwere fa warde e koddal hakkunde yimbe nokkuton do nen kanko docteur Burama Touré nginawo université do bamako do wonko haade Oumar Waygalo kedena ko Ousmane Niale Bouli faccitanen
l'objectif de cette conférence est juste
fanangal kawrital yo hollitin no ngon o worri dartude du hono dabar hebirte e basi gondo le nokku ke masino o basi ji hakkuna jaleni wattu fu ananga le nokku je de dubi temere joni hono di basi ji ananga do ton ille 14e e 15e siècle ana heewti Allahji lattude sababu di basi ji ana wawi to e sabi no wattu wori sabi margal ko watta sababu mo ana heewi di ngadan di cela di jummito faado gonden joni do ni tan dum wori ko heewi an haani humjene do hore fa di tit Allahji kebene jokala dabare bameno himbe mbaawirta hejjude njoddo le jam e deejere ko ay wadde kasen fa jam hebe horebe ko mo nodum kanya himbe politique e gollirde de
politique et institutionnel
General Kafuguna Kone dali aduna aljumaare handen sappo lewru mars 2017 wattu 4h bete jiido aduna furu le lam sigaso hitande ujunere temer jena e chapande nay e nay o lati ken hore chondi habatobe le lam Moussa Traoré den kany e ardi de soldat sen fu wattu lam hakunde jende nenno o wadanoma do ambassadeur Mali le leedi Chine hitande ujunere temer jena e chapande jena e didi yude ki hitande ujinaji didi e didi warde ujinaji didi e sappo e go yo kanko wonno hono ministre lamar leede meden fu le gouvernement gaji jabbinode hen e fu yo tombu ramuga
européenne et au Royaume-Uni, Ngoni Fabo Tobe, Studio Tamani.
Sengarti e kabaruji region ngaji meden ke ben famuta hono murtere golle dogotore en anda de anda kande selata du selit lila musiga soka les ses kom ngaji fa wadde sudu dogotore mawdu ton ko wasata tan gollobe ngoni ele majju darantobe nyawbe seeda nenno do horejo fay goto du wala ele gollirde de nyawbe be non ana kepi be puditali golle dennangal sendika ngaji janginobe signinimbe hono ñande 15 lewru octobre hitande ujinaaji didi e 16 to santo ngaran wadde murtere golle jonte didi ñande aljumaare 13 lewru mars ndu gubal mabbe andeni yo kabaru nde yidi odo kabaru nde yidino e janginobe nde nanno yo dardude hono tobe kani darade kany e fondude jobdiji janginobe mali e be lefoleede meedan woni kobe darti lana muti kenya lele hoy le cercle ansongo neddo goto dun suko jokalo goto baro e dubi nogay ka heddima hen yita ka tafendu tew makko ana wondi e dartede seden ka kulliti yo hendu mawdu nono mabbi e lana ka se wadi ka do masiba yo do kaddule di do kabaruji hande kedde hedalu ande yotrimane yeso en tawdi on tere waro